thusa rona ba leng mona re tiise tsa tumelong ya rona mme re lebele sedi go batho botlhe a re rapeleng morena
Morena.